Lephatala Northwest University la Research Entity on Indigenous Language Media in Africa. Litlile kwa mogela mogaka wa kgaso Dr. Noxolo Groot-Boom. Maragonyana gompieno. Mogasi yono wa pele wa dikgantsa SABC. O tlile gore bola tlhatlhelelo. Ko a ileng go abelana maitemogelo a gagwe ka bodirelo ba kgaso. Jaaka na buisa dikgang ka puo ya gagwe ya tlhago ya Afrika. Pego ka Sylvester Serame.
Ilma ke lekala le le dirang dipatlisiso le tobile dintlha di le mmalwa tse di malebana le dipuo tsa Seaforika mo bobegakganyeng. Motsamaisi wa lekala leno Dr. Abiodun Salau a re o ne a itumetse thata gore Dr. Groot-Boom o amogetse taletso go lebilwe seabe sa gagwe mo go rotloetseng puo ya loleme lwa ga mme mo bobegakganyeng jaaka mmegadikgang wa pele wa loleme lwa ga mme lwa isiXhosa. Nna ke Sylvester Serame, SABC News, Mahikeng.